Yo. In the prefix, my one. Must be record. And maps in. Okay.
Nataka ndazi humura. Mbilu nini tule lopana.
Nde ndikare ndikobona ndi zwinji zwe nda ita zwine ngazo ndi a ḓi shona uguda kha vhukhakhi ni kha ḓi guda ndi ḓo kona please mfareleni ma ndi khou wanga magona ndi ngavha ndo ni vhaisa nga maipfi enda amba ndi ngavha ndo ni vhaisa mara ndi tshiri ndi khou tamba ndi ngavha ndo ni sema na nga maipfi a maṱamba mara please mfareleni zwoṱhe zwe nda amba ndi hunzhi he nda khakha fhethu hunzhi ndo ni dina I thought I was a player he na thought I was a winner vhuṱungu nda ni fisa musi nṋe ndi kho ḓiphina then vhukati hanga na inwi hafu wa vhuswina ndi ngavha ndo ni vhaisa badi mara mfareleni ndo khakha ndi khou tenda thiko hana nkhangweleni ndi khou amba zwithu zwoṱhe zwe nda zwi ita zwi re zwivhi ndo zwi ita all because nda tshe ṅwana ndi sa ḓivhi eish me a vhana we Shapuhoto njena koloro te kamarani Aidoba anekeza riko lila pindulani Ndadadanda chuwa ndari mara baby why Zyomba ene hantembi are hai Hone ayo aureti ni tembi avagai Three missed calls kathirira tiatufara Mara chena choice ma mwana uko wara Mara still life fara lufuno ludotara Heish na chathivo ndite miniati na plane Rani ndi ifare na chipiri achiwane Hello baby nda shepizia korimini Sorry nda sa ifi ngori nda kukuwa zijini Asikale ndo toma upeza tihotini Ah mara baby usantemba ndizo amini Enendo mubu zori ati joli uvalini Okay ndia mufuna dhomba later azudini Eish me abana we
Nataka ndazi humura Mbilu nindi tule lopuna Nidiri kamusi nido buya Kamusi nido kumura Nataka ndazi humura Mbilu nindi tule lopuna Nidiri kamusi nido buya Kamusi nido kumura
Shikdo rebulu wa mwana tomu wako lira Soko kwa shekanya zitu zote ono vila Tenda ni mara wanchi mfarango rari Note mbizor ni wangu ndindote ya zwinga bari Note mbizor ni afuna na honi ya ninga ndhari Note mbizor ngazi mwezi cherry ya nidhari But then it seems as if zote haubu gari gari Ngozu nena kongita zone azwipfari No chinyero toma narni vise nda sihane Nda tenda ngena promiso ringa sipambani Na doba narni vise ngena chinyero abubiri Nda tenda ngorzo rani mfuni nda ndisa zwidhivi Eish, nda chini temba Badi ende ikambiru yote Kaba tubote nda chitembesa inwi ni note Nando dhibuzo peza life yanga na inwi yote marzo bara ndiko tuwa chote Eish, arimara wa
Nataka ndazi humura Mbilu nindi tule lopungura Nidiri kamusi nido buya Kamusi nido kumura Nataka ndazi humura Nataka ndazi humura Mbilu nindi tule lopungura Nidiri kamusi nido buya Kamusi nido kumura Nataka ndazi humura Mbilu nindi tule lopungura